Yo, Evans Juba.
TYB.
Change, nyangekwa, nyangekwa, so wana zinuzi mwa. Yesa ya iwo, wala mwa zemulia. Wele ya iwo, wala jiva kama saba. Yesa ya iwo, wala huonia. Wele ya iwo, wala huwa jimabi. Doni wa yeta. I'm here. I'm here. Balakuroma, Jime Wandera, as I say, Musabila, which you will be a Musabila, Basta Sivini, Ali, we can eat. But you will be a Kameti, what your neglect is enough. Tell a mojanga. I am a man.
Hey,
No chawata. Tamko ni wate kashiri. Na itiri. Bonzu alata. Hey. Marite kila. Noi makuta na nani. Mwine mbogu. Mega Sin Studio. Amjevalebe.